byange bikunonya obongo bwange bukwetaga njagala ojje mu bulamu bwange omubiri gwange bukwetaga amatu gange gakuwulire amaaso gange.